na 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 nilifanya niwezapo, kumbe vyote kikulacho. Unanilia muda walai, akosa picha nkuwazapo. Tabasamu na kiapo, leo siyo hadhi yako. Unanitupa tupa sifa. It's okay. Sina bima no. Na Sophie kupendwa kama ipo, ipo. Umeshe sao mazuri, ndo tulivyo go people. It's okay.